TG aka Black Baby. Yeah. Lord forgive me for what I'm about to do. Lord, yeah.
Africa music fiadano.
Whoa. Nisamehe Mungu wangu nisamehe. Nisamehe Mungu wangu nisamehe. Nisamehe Mungu wangu nisamehe. Kwa kila kitu ninasema nisamehe. Nisamehe Mungu wangu nisamehe. Nisamehe Mungu wangu nisamehe. Nisamehe Mungu wangu nisamehe. Kwa kila kitu ninasema nisamehe. Mungu Baba nimekuja nimekuja. Yeah. Nina vitu ninataka kukujuza. Before niendelee, hey, kwanza nisamehe. Before nikemee, hey, kwanza nipoke. Nilikimia wakadhani nimekufa. Mafans wanamisi vile miuzusha. Hey, lines kali zinaoguza hadi mifupa. Vile nina kami chabino menchagua. Nina mambo kadha, akili ni vitu kadha. Mafana walinitoka hii ni au jama. Hey, family first, oh, domana nina struggle. Pesa kwanza, eh, story weka kando. Waliuza mwili, situliuza roho. Wakijenga gate, tutachimba mitaro. Hii ni kali sana, itabidi watingike. Dakika zinasonga, itabidi wazinduke. Nisamehe, Mungu wangu nisamehe. Nisamehe, Mungu wangu nisamehe. Nisamehe, Mungu wangu nisamehe. Kwa kila kitu ninasema nisamehe. Nisamehe, Mungu wangu nisamehe. Nisamehe, Mungu wangu nisamehe. Nisamehe, Mungu wangu nisamehe. Kwa kila kitu ninasema nisamehe. Yeah, ninatoka dark side. Vitu ninafanya zinakuanga right side. The devil in them, eh, on everyone about slide. Napenda dema na go hard car. Yule femi one, yeah, yule femi one. Yani yule femi uno. Mtoto meumbika, eh, mtoto na kiuno. Tuko chini ya waba, atupendi vituko. Uwezi tunishtua juu, mindo mshtuko. Niko na bwenyenye tunakuzma eneo. Na hawa mafala, wana mapendeleo. Haina noma, sindio mwelekeo. Unafukuza wasichana, tunafukuzo na makike. Niku maintain tu hadi itulipe. Damu kwa karatasi, pesa kwa bank. Sauti yangu nzito, wana ni rang, eh. Mziki ka ball, mini pate nikidang. Black baby ndiyo jina, bado na wapima. Sura wanakunja, wakisikia ni yule soja. Mi uenda church, uliza boss MOG. Na easy asanta, napatia G.O.D. Yeah. Nisamehe Mungu wangu nisamehe. Nisamehe Mungu wangu nisamehe. Nisamehe Mungu wangu nisamehe. Kwa kila kitu ninasema nisamehe. Nisamehe Mungu wangu nisamehe. Nisamehe Mungu wangu nisamehe. Nisamehe Mungu wangu nisamehe. Kwa kila kitu ninasema nisamehe.